I have never seen no one like you, no one like you, Jesus. I have never seen no one like you, no one like you, Jesus. Ambuye, ambuye. Ndikutokoza ambuye, ambuye, ambuye. Ndikutokoza ambuye.
Hii ndi nyimbo ya Fukulanga, my daily worship. Ndikuvutika simu na ndisiye chonchi, kundionesa fumu wanu ndipasa chiploti. Ndekulikose ndingabite koti lilimotsi, habale ndia longo sikafuta amatawa. Mavuto pantendele simu masinta makala, ndesingafute bwanji ndima isesa ndisadante. Poti masiku sako maonsa nitawe chabe. Hii ndi daily worship, nyimbo ya Fukulanga. Ndenawe ukafela uzipesa mokabata. Osama tamangilo nina kuti sana yanke. Chifuka olo mpoya tikupu maundi wake. Pali chintu shimosi chongwe mala kuisa brasi. Mufuna mdole kae kuti mwemikile tansi. Wina amwalile kuti mwemikile moyo. Akajeda kuyanka muma siyo kala loyo. Ndeno tate wanga ndufuno kala mtu wa hambo. Poti ndikuziwa muma pasa muma lande ako manso. Ndikufuna ndikale chitsanso. Mfana wa machua poti chibwana chimalanda. Kujepe saanga, Bible kale nzanga. Mutu kundiyamba ino kululuka nsanga. Kupewa mablanda, chacha mutima mwanga. Sikulo malisa kuchonge satine langa.
Ambuye, ambuye.
Thank you.
I've never seen no one like you,
no one like you,
no one like you,
no one like you,
yes.
Discriminate
your body.